Yeah. Kilichobaki ni kuonesha tofauti kati ya mimi na wao. Haya mashuti hawagusi save nyingi za kwa 2022. Mizuka ya dewaka kwenye prime, kizingua kwenye life mina kuchapa kwenye rhyme. Skiza nilisugu kama tu too proud na vofanya sipo cool na mafuu. Na kamua hata kama nina flu. You rappers na uwa bila ta kusema suu. Hawawezi kunisuu mbua. Haso kimya kimya bila jina kisha kuzitumbua. Tuliokota wote kuni, tote moto wote tupambane na liduni. Tote ndoto zote na ina maana kuwa fala usiingiza. Ikiwa wendi fala hakikisha unakulipa. Vinginevo shida na vinginevo giza. Mwisho siku nezo ukamtoa kipa. Hizi socials zimewafanya mwemi chosho. Naishi maisha kopi sishanga mkivami dosho. Yani haujefanya kazi nataka upewe posho. And you wanna be a dad tukupeleke josho. Mena molo zone move hatua ze sabiki. Rapa leshe ndo kumove na mkwepua mashabiki. Ni judu vumilive na ntambo kwa lipi. Minataka nile mbivu wacho kuntambo kwa dhiki sema. Fiva moto chini, fiva moto chini, fiva moto chini. Fiva moto chini, fiva moto chini, fiva moto chini. Fiva moto chini, fiva moto chini, fiva moto chini. Fiva moto chini, fiva moto chini, fiva moto chini. Ni moto chini. I do it for my mama, I do it for my bros, I do it for my dui and I do it for my folks, I do it for my pops, I do it for my bro. Pumzike huku mlipo huku nendeleza show, taking care of the fam. All my papas kama kawa, nishajua who I am. Hata kabla sijaacha dawa, basi nazidi ku aim. Bali nasijapata mbao, nachotaka zaidi fam. Nikipata stopa gawa, twende sawa. Every bar clear message, yata isinge kuwa rap. Ninge wandikia ese, wengi bado wanafunzi. Mge niamkia sense, nifunze ongezo use na kunifikia ukeshe. Wivu nikidonda sina budi kutoneshe. Kuwa wewe kama wewe, kuwa mimi kukomeshe. Love meditation, baby sogea nkunogeshe. Usiwaze ukikolea nikogeshe. Got a law on my plate, sogea nikonjeshe. Usiwaze mini njia ukipotea nikoneshe. Paying my dues, I don't wanna pay attention. See the time, no pools, no tanyuzi. Ukimenshe hapa generation, the world staki mambo ya pension. Na kwa mzee alafu naishi kwa tension. Fiva Fiva moto chini, Fiva moto chini, Fiva moto chini. Fiva moto chini, Fiva moto chini, Fiva moto chini. Fiva moto chini, fiva moto chini, fiva moto chini. Fiva moto chini, fiva moto chini, fiva moto chini. Ni moto chini. Ni moto chini. Fiva moto chini, fiva moto chini, fiva moto chini. Fiva moto chini, fiva moto chini, fiva moto chini. Fiva moto chini, fiva moto chini, fiva moto chini. Fiva moto chini, fiva moto chini, fiva moto chini. Ni moto chini. Ni moto chini.
Yeah. Shout out and much respect to the legend Joseph Mbilinyi Sugu, Mr. Too, Too Proud Rausio, F-I-V-A-R-A Fivara, a piece of pie music. Now I'm saying